Ill Beats Instrumentals.
Yeah, I'm tired of proving the boy. Mkatzel, who learn about them, Katzel, who's on about them, Katzel, my father's back, I'm tired. I'm tired of proving your point. Cartel, who learn about them, Cartel, who's on about them, Cartel, who my fuck is back, I'm tired. My man, I'm tired. Masvulu nyaga wonke umuntu uhleze neplan. Ngizwe igazi lingishiya ngiyakhathala, ngi-empty my man. Ngiyazama ukuprotesta amapiece, I do as much as I can. Sengithwafa nokuphumela emnyango, ngizohlangana nefan. Icela isithombe ngibuza ukuthi sabangani noDuncan. Wamdiselana ukhanibali senibangani noZaku. Usabloma noNjova seyaphelelaphi top squad. UMaster Roach usemfundisi, ngizwa ngama-rumors. Indaba ungamfeaturishanga uWanda on your album. Ngibona ama-streams ku-audio makho usuyishayile platinum. Ama-questions e-testi lawe ngiwabhala everyday. Ushutha nini two brothers, ushutha nini last days. E-proper files usayinile nagcina up no-profess. Singakanani ingane yenu usambhalansi u-assess. Wakwacabanga ukushiya umculo uvele uhambe uyofest. Aningixolele ngeke ningiphile bakwethu ngikhathele. I'm tired of proving the boy. Mkatzel, who learn about them, Katzel, who's on about them, Katzel, my father's back, I'm tired. I'm tired of proving your point. Katzel, who learn about them, Katzel, who's on about them, Katzel, my father's back, I'm tired. My man, I'm tired. Nasedladleni umbuzo wodwa umculo ngikhokhela nini. Kwimbe usushuthile avela nina wakho amasini. Umthukelana u-MPZ siyathanda manihlangene. Lungisana izinto nikene studio kuqhuma insimbi nibangene. Wamdiselana utira wena nathi ngeke uye ndawo. Fana uxolise kuyena umcela ukuthi akakufake ey'ntweni. Utalented urapper kahle and umubi ngepeni. Yekane attitude uhlonipha amanye ama-artist. Wonke umuntu uxabana naye yini ukubhema iphathini. Uphila wedwa kwenziwa njalo uyamdinga uphathini. Angikhole ukuthi wena ngicela ushaye noma u-16. Uhlezi urapper ngesitaliyane nawe yi-26. Umfijalisha nini u-quest ayazi ngingakhiphi hit. Ngabona isithombe senu ngisakhuluma no-NSTC. Uhlala kuphi nomlazi ka-Q kazethi noma ka-P. Aningixolele ngiyekeni ngiphile bakithi ngikhathele. I'm tired of proving the boy. Mkatzel, who learn about them, Mkatzel, who's on about them, Mkatzel, my father's back, I'm tired. I'm tired of proving your point. Mkatzel, who learn about them, Mkatzel, who's on about them, Mkatzel, my father's back, I'm tired. My man, I'm tired.
I'm a question in season, what's all every day, like what do I do? Thumbs up, I'm going out with I'm true to myself, and I'm sorry my tool and giving better. Peace, I'm tired. Scoop aside, fam. Samba, my loom. Tonight, my loom.